den er runa ushindi endani ajina sema imo gofu endani
ajina na Yesu
kuna ushindi ushindi endani
sabía hula hache kabaya dila. Wewe ndiwe thabiti, kutoka moyoni, kutoka from bottom of your heart. Jamaya, oh yeah. Say my Yahweh, 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 Can we do something in the realm of the spirit? Rabbi Rasuka
Glory to Jesus, glory.
Prophesy,
my Lord. Mizunguko za Mungu zinavyotembea ni kama shoti ya umeme.